fun vector. Love would you take it? Something would you take
one? It's okay, now it's okay.
No one no going sooner.
It's
okay now, it's okay. Wabula bichi bye wankola mu mukwano nalalira okuva lwe wakyatula ebibala nakungula mukwano yikwe wampe ensonga mu bulamu nkolenga nsonga tunyumirwa mapenzi mpaka nga tukuta byonna bitusala wante ngula kyo kyaggwa mukwano gwe nsonga
Chimala, jangwe no tendo mwagara.